Tabasamu lako ndio furaha yangu, baby. Na huzuni yako ndio simanzi yangu, baby. Na momba mola jalie, baby, urudi kwa mie, ili roho yangu itulie, shani umiza moyo. Na momba mola
I need to be there.